kama ukiniona na furahi. Johnny Jacka bless, Johnny Jacka bless. Na ukiniona na jitai. Johnny Jacka bless, Johnny Jacka bless. We here today, uko tulipotoka, tulishaka gondoka. Asa hivi tupoke. We here today, wala tujawai choka, waloga nitasota. Saidi ndo wanase. Hakuna no, no kisirani, no burudani. Yeah, yeah, yeah. Ushani soma, kama kucheza wanjani. Kuna mungopa nani. Yeah, yeah, yeah. Wacha waonge. Tushereke. Stressi mawazo badae. Ae, ae. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema, bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, kanipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema. Hakuna noma, no kisirani, no burudani. Yeah, yeah.